Ngokuka Luka 11 Kwathi ekhuleka endaweni ethile esegcinile umuyo wabafundi bakhe wathi kuye Nkosi sifundise ukukhuleka njengokuba uJohane naye wabafundisa abafundi bakhe Wayesethi kubo ncane ikhuleka anothi Baba wethu osezulwini malingcwelise igama lakho mawufike umbuso wakho mayenziwe intando yakho emhlabeni njengasezulwini usiphe isinkwa sethu sezinsuku zonke imihla ngemihla usithethelele izono zethu ngokuba nathi sibathethelela bonke abanecala kithi ungasingenise kulingweni kodwa usikhulule kokubi wathi kubo ngumuphi kini oyakuba nomhlobo aye kuye phakathi kobusuku athi kuye mhlobo ngitsheleke izinkwa zibe zintathu ngokuba kufike kimi umhlobo wami evele ukuhambeni kepha nginanto engayibeka phambi kwakhe yena ke ophakathi aphendule athi ungangihluphi sekuvaliwe eminyango nabantwana bami balele kanye nami anginakuvuka ngikunike na ngithi kini noma engizakuvuka amnike ngokuba engumhlobo wakhe nokho ngenxa yokukhongisisa kwakhe uyakuvuka amnike konke akudingayo ngithi kini celani yakuphiwa funani yakufumana ngqongothani yakuvulelwa ngokuba yilo nalo ocelayo uyamkeliswa nofunayo uyafumana nongqongothayo uyakuvulelwa kumuphi kini onguyiso oyakuthi nxa indodana icela inhlanzi ayinike inyoka esikhundleni senhlanzi uma icela iqanda ayinike ufezela na ngakho ke uma nina eningakubabi nikwazi ukubapha abantwana benu izipho ezinhle kakhulu kangakanani uyihlo sezulwini uza kubapha abacela kuye umoya ongcwele wakhipha idimoni laliyisimungulu kwathi seliphumile idimoni wakhuluma isimungulu abantu bamangala kepha abanye kubo bathi ukhipha amadimoni ngoBhezebuli umbusi wamadimoni abanye bemlinga bafuna kuye isibonakaliso esivela ezulwini kepha yena yazi imicabango yabo wathi kubo Yilo nalombuso owahlukene wodwa uyachitheka indlu idilike phezulu kwendlu noSathane umehlukene yedwa umbuso wakhe uyakuma kanjani na lokhu nithi ngikhipha amadimoni ngoBhezebuli uma mina ngikhipha amadimoni ngoBhezebuli amadodana enu awakhipha ngubani na ngalokho ke wona ayakuba ngabahluleli benu Kepha uma ngikhipha amadimoni ngomuno kaNkuluNkulu umbuso kaNkuluNkulu usufikile phela kini uma isiqhwaga sihlomile silinda umuzi waso impahla yaso ihlezi ngokuthula kepha nxa unamandla kunaso esisukela sinqobe uyasaphuca izikhali zaso zonke ebesizethembile ayabe impango yaso Ongenami umelene nami ongabuthi nami uyahlakaza Nxa umoya ongcolileyo ephumile kumuntu uyadabula izindawo zomleyo efuna ukuphumula engakufumani uthi ngizakubuyela endlini yami engaphuma kuyo uyakufika ke ayifumane ishaneliwe ihlotshisiwe khona bese hamba azithathela abanye umoya abayisikhombisa ababi kunaye bangene bahlale lapho kugcina kwalowo muntu kube kubi kunokwakuqala kwathi sakhuluma lokhu owesifazana othile esicukwini waphakamisa izwi wathi kuye sibuzisiwe isisu esakuthwalayo namabele wawancelayo kepha yena wathi yebo kodwa kakhulu babusisiwe abalizwa izwi kaNkuluNkulu balilondoloze sekubuthana kwezixuku Waqala ukukhuluma wathi Lesi sizukulwane sizizukulwane esibi sifuna isibonakaliso kepha asikunikwa isibonakaliso kuphela isibonakaliso sikaJona ngokuba njengalokho uJona waba yisibonakaliso kwabaseNinive indodana yomuntu yakuba njalo kulesi sizukulwane. Inkosikazi yaseNingizimu iyakusukuma ekwahlulelweni kanye namadoda ayisizukulwane walahle ngokuba yavela emkhawulweni yomhlaba izakuzwa ukuhlakanipha kukaSolomoni. Bekani lapha, kukhona kukhulu kunoSolomoni. Amadoda aseNiniva ayakusukuma ekwahlulelweni kanye nalesi sizukulwane asilahle ngokuba aphenduka ngokushumayela kukaJona. Bekani lapha, kukhona okukhulu kunoJona. Akakho othe sokhela isibani asibeke esitha nangaphansi kwesitsha, kepha usifaka othini ukuba abangenayo babone ukukhanya. Isibani somzimba siyiso lakho. Nxa iso lakho liphilile, umzimba wakho wonke ungukukhanya. Kepha nxa lilibi, umzimba wakho ngubumnyama. Ngakho qaphela ukuba ukukhanya okukuwe kungabi ngubumnyama. Njalo ke uma umzimba wakho wonke ungukukhanya, ungenandawo emnyama, uyakukhanya wonke njengesibani sikukhanyisa ngokukhanya kwaso. Esakhuluma umFarisi wamema ukuba adle naye, wangena wahlala ekudleni. UmFarisi wamangala ebona ukuthi kaqalanga ngokuhlamba engakadli. Yayisithi inkosi kuye, manje ke nina abaFarisi lihlambulula ingaphandle lenkezo lesitsha, kepha ingaphakathi lenu ligcwele ukuphanga nokubi. Ziwula, yena owalenza ingaphandle akalenzanga nengaphakathi na? Kepha yiphani okungaphakathi kube yisiphiwo sabampofu. Bekani-ke, kobe kuhlambukile konke kini. Kodwa maye kini nabaFarisi ngokuba nithela okweshumi kwesikutshane nokwentshungu nokwemifino yonke ninganaki ukulunga nokumthanda uNkulunkulu. Benimelwe ukwenza lokhu, ningakuyeki nalokho. Maye kini nabaFarisi ngokuba nithanda izihlalo eziphambili emasinagogweni nokubingelelwa ezigcawini zokuthengelana. Maye kini ngokuba nifana namathuna angasabonakaliyo nabantu abahamba ngaphezu kwawo bengawazi. Wayesephendula omunye wezazimthetho wathi kuye, mfundisi, ngokusho lokho uyasijivasa nathi. Kepha wathi, maye nakinina zazimthetho ngokuba nithwesa abantu imithwalo ethwaleka kalukhuni, ninake uqobo lwenu aniyithinti leyo mthwalo nangowodwa weminwe yenu. Maye kinina ngokuba niyawakha amathuna abaprofethi kanti oyihlo bababulala. Ngalokho ningofakazi nivuma imisebenzi yawoyihlo ngokuba bona bababulala, ninake niwakha amathuna abo. Ngenxa lokho kuhlakanipha kukaNkulunkulu kwathi, ngiyakuthumela kuba abaprofethi nabapostoli, abanye bayakubabulala abanye babazingele. Ukuze kubizwe kulesi sizukulwane igazi labaprofethi bonke elachithwa kwasekusekelweni komhlaba. Kusukela egazini ka-Abela kuze kufike egazini kaZakhariya owabulawa phakathi kwe-altari netempeli, yebo ngithi kini liyakubizwa kulesi sizukulwane. Maye kini nazazimthetho ngokuba nisisusile isihluthulelo sokwazi, nina uqobo lwenu aningenanga nabangenayo nabavimbela. Kuthe ephuma lapho ababhani nabaFarisi baqala ukumzonda kabi nokumbuzisisa ngokuninginingi. Bemqamekela ukuba babambe into ephuma emlonyeni wakhe.